Amateka y'umugabo, umugabo wagaragaye mu byo kwizera Imana. Yabaye wari umukiranutsi, yakomeje kurinda isezerano ry'Uwiteka yamuhaye. Ubona Aburahamu, inshuti y'Imana. Imana yarivugiye iti, uri inshuti yanjye n'ukuri. Kwizera kwa Aburahamu kwatumye abasogokuruza w'amahanga yose. Umva ibya Aburahamu. Aburahamu tubabwira yari afite umugore witwaga Sara. Bari bamaranye igihe kinini ndetse imyaka myinshi, ariko batari babona urubyaro. Imana yongera kubasezeranya isezerano rikomeye yuko bazabyara umwana w'umuhungu. Biratangaje cyane ku myaka bari bafite y'ubukure, ntawari wigeze atekereza ko bishoboka kubaho. Ariko mu mbaraga z'Imana yo mu ijuru, binyuze mu isezerano yabahaye, bagize kwizera. Birashoboka, mbega kwizera! Uko kwizera niko dukeneye kugira ngo imisozi ikurweho. Nifuza kuba intwari mu byo kwizera nka Aburahamu. Mpa kukugirira icyizere ko ibyo wavuze ari ukuri, kuzasohoza amasezerano yo wasezeranye. Yaba kunyiriza ubugingo cyangwa kubana nanjye mu gihe ngezeho bikomeye, nkugirira ibyiringiro aho bidashoboka. Wowe Mana urashoboye, reka tujye duhora tugufitiye icyizere. Ushobora byose. Nifuza kuba intwari mu byo kwizera nka Aburahamu. Mpa kukugirira icyizere ko ibyo wavuze ari ukuri, kuzasohoza amasezerano yo wasezeranye. Yaba kunyiriza ubugingo cyangwa kubana nanjye mu gihe ngezeho bikomeye, nkugirira ibyiringiro aho bidashoboka. Wowe Mana urashoboye, reka tujye duhora tugufitiye icyizere. Ushobora byose.
Muraho neza, twakiriye korali kugana Yesu muri aka kanya. Turifuza kubabaza gahunda y'igitaramo bafite uko giteye n'ibyo baduteguriye. Reka batangire batubwira, ese icyo gitaramo cyanyu kiri ku itariki zingahe?
Murakoze. Igitaramo kiri ku itariki 7 z'ukwezi kwa 12 2024.
Kizabera he?
Kizabera ku itorero ry'Abadivantisi umunsi wa 7 rya Gahogo.
Yego. Reka nsabe undi muntu atubwire umugambi w'igitaramo, w'icyo gitaramo ni uwuhe?
Murakoze cyane. Umugambi w'icyo gitaramo ni ugufasha abagororwa batishoboye bagororerwa mu igororero rya Muhanga.
Abo bagororwa batishoboye muzajya gufasha, ni ibiki muzabafashisha?
Abagororwa batishoboye bambaye ubusa, bakeneye ibikoresho by'isuku, bakeneye imyambaro yo kwambara. Ikintu gishoboka n'icyo twabibutsa nuko ari abagabo, cyane cyane dukeneye imyenda y'abagabo yabasha kubafasha. Rero hakenerwamo ibintu byinshi, ariko wakwitwaza ikarito y'isabune, wakwitwaza impapuro z'isuku, mbese n'amafaranga yaba agize icyo akora mu gufasha abo bagororwa. Murakoze.
Icyo gitaramo mu gukusanya iyo nkunga ndetse n'ubwo bufasha, mwabiteguye gute? Ni ibintu bizakorwa nk'uko dusanzwe twumva imihigo y'igitaramo? Ni ibintu biteguye gute? Reka nsabe uwo mudamu w'inyuma tubwire.
Murakoze cyane. Uburyo iki gitaramo giteguye, ntabwo giteguye ko umuntu uzatera inkunga ari ya mihigo y'igihe kirekire nk'uko tumenyereye wenda mu bitaramo runaka. Kubera ko ari ubufasha, turashaka ko biba byihuse. Umuntu azatanga icyo afite uwo munsi, ntuzagira ubwoba bwo kuzana icyo ufite ngo bigusabe imihigo irenze, kuko tuzatanga ibitaha uwo munsi, kuko bizahita bikorwa vuba kugira ngo dutabare abababaye.
Yego. mwashingiye kuki nka korali kugana Yesu mujya guhitamo kujya gufasha abo bantu bari mu igororero rya Muhanga
umugambi y'igitaramo twakuye mu ijambo ry'Imana muri bibiri ijambo ry'Imana muri Matayo igice cyawe cya 25 ku murongo wa 36 ahavuga ngo nari nambaye ubusa muranyambika nari ndwaye muza kunsura nari mu nzu y'imbohe muza kundeba
yego muri icyo gitaramo muzafatanya nabandi
tuzaturi kumwe n'ababwiriza bagera kuri babiri harimo guhera kwa nyuma tuzatangira isabato turi kumwe na Evariste umwitorero rya Ndera intara ya Ndera ku isabato tuzaturi kumwe na Gasore wo kwitorero rya Nyarubande ndetse icyo gitaramo kizaba kiyobowe na Jean-Pierre Kagabo usengera ku itorero rya Remera akaba n'umunyamakuru kuri televiziyo Rwanda turi kumwe n'amakorali atandukanye azadufasha muri icyo gitaramo reka mpereze bagenzi banjye batubwire
tuzatangira gutarama kwa nyuma tuzataramana n'inyenyeri z'ijuru ndetse na Vumiriya mfite Imana
ku isabato tuzaturi kumwe n'abahamya ba Yesu ku muhima ndetse n'ababimbuzi nabo ni ku muhima
kandi tuzaba turi kumwe na New City yo mu itorero rya Ruhanga intara ya Ruhanga ikindi twabibutsa nuko igitaramo kizatangira saa 8 zuzuye ntazagire ukererwa cyangwa ngo abure kubera ko uzabura azaba ahombye kandi uzakererwa azabura umwanya wo kwicaramo ubwo rero turabararika kugira ngo mwese muzaze kandi muze muzindutse kandi buri wese afite icyo yitwaje yaba umwenda yaba igikoresho cy'isuku cyangwa amafaranga kugira ngo ibyo bikoresho bibashe kugurwa murakoze
ijambo rya nyuma mugenera abakunzi ba korali kugana Yesu
mu byukuri ijambo rya nyuma twavuga nkuko basanzwe batugaragariza urukundo n'uyu munsi ku itariki zirindwi z'ukwezi kwa 12 turabararitse mwese aho muri muzaze dufatanye gukora icyo gikorwa cy'ubutabazi ndetse yewe n'utazabasha kuhagera tuzaba twatanze nimero azohereza ubufasha bwe yewe n'uri hanze y'igihugu cyane ko ari abatangiye kudufasha n'ukuri turabararitse kugira ngo muzaze dufatanye icyo gikorwa cyiza murakoze cyane
mwese turabatumiye tumuzabure.